you're nothing. You are not alone.
Relax, I've got your back.
Mbona waogopa? Umeacha uthubutu. Kila kilicho juu, hey, kilianzia chini. Kilichoua wengi hakitokuwa we. Majaliyoangamiza wengi yalipandisha safina Ararat. Maji hayo hayo yalipandisha safina, hey, maji, hey. Tukutane Ararat, Ararat, tukutane Ararat, Ararat, tukutane juu ya mlima, kileleni, tukutane Ararat, 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 Ararat.
Masai,
kupanda mlima si rahisi, anza kubadilikia. Nenda pole pole, nenda pole. Safari haileti mana unapoanza, hata ufike tutakuelewa. Usipende kubaki chini, chini kuna misongo, chini makanyagano, makanyagano. Uliumbwa ili uwe juu, wewe ni wetu. Tukutane Ararat, Ararat, tukutane Ararat, Ararat, tukutane juu ya mlima, kileleni, tukutane Ararat, Ararat, tukutane Ararat, Ararat, tukutane Ararat, Ararat, tukutane juu ya mlima, kileleni, tukutane Ararat, 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 Ararat. Kilichoua wengi hakitokuwa we. Majaliyoangamiza wengi yalipandisha safina Ararat. Maji hayo hayo yalipandisha safina, hey, maji, hey. Tukutane Ararat, Ararat, tukutane Ararat, Ararat, tukutane juu ya mlima, kileleni, tukutane Ararat, Ararat, tukutane Ararat, Ararat, tukutane Ararat, Ararat, tukutane juu ya mlima, kileleni, tukutane Ararat, Ararat.
Kasha mix Masai.